kita wauni tunasaka mane kipindi tunaanza they said that we looking fun na kaza na kaza na kaza na kaza mimi na kaza na kaza na kaza na kaza nimepitia vitu vingi sana no nishafeli na kupata sana tab nikamomba Mungu baba wangu Lord nipate pesa ni make millions nipo cool kitafuta life na kukopa style chafu ndana mpango moja tunafoka I just wanna fly one day kama chopper kama kuna cars no pay me no dog everyday kwa kita wauni tunasaka money kipindi tunaanza they said that we looking fun na kaza na kaza na kaza na kaza mimi na kaza na kaza na kaza na kaza
kwenda kwa miguu na kaza misugu kusaka chambi tu nafanya vurugu kichani safi tu na lambisha sumu wachawi mufe tu kifeli na celebrate why you nigga hate na mshukuru Mungu cause nigga napata change ukinchukia mbona fresh stress zero case kwenye rap waneno kyo pima mbona dress
nipo cool kitafuta life na kogopa style chafu ndana mpango moja tunafoka I just wanna fly one day kama chopper kama kuna cars no pay me no dog
everyday kwa kita wauni tunasaka money